ati mwenzo kambata apa manje ndimwe mamata kwa bulozi most wanted
the movement
you got me Jay Weezy rich kid barote hey
zedwap.com
what the niggas all up mwenzo kamba nazima kanzi Jay Weezy akali kupema hold up mwenzo kamba fafiki kanzi OBO alichabe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Mwezo kamba fafeki Obio efe enze chambe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka
Uke munga tibize udu wako something Wambili ba makala waku kamba fawo yo Bati iwe bize nayo upilikisha umoyo Heta anigonga mumbuyo ni kuja pizza eve akuja mayoyo o Manjumba mugemu I'm think one of them Unetente muna vesi munga nishu na anthem Unami uza kudala uke ni kome chuma cheka Kozi nipezi kana vantu womfeka veka veka Kunyamula tibala that's the thing I wish first Shout out to my nigga, my bro, it the best Jay Weezy
All the niggas hold up Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Hold up Mwezo kamba fafiki Kanzi OBO alichabe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Mwezo kamba fafeki OBO efe enze chambe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka
Rich kid
Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka
Look Nemuli keni fela neni sina hit for a minute Nemusali keni fela Nemusa zivize neni lela Neni mibonanga wukuba fone muni sehela Nemuli talenti hanina Neni kuzanga fela neni sahanina Chwale mwabona fali kakele zitani ngane Mubule langa za fake za kwa China Kanzi ni kaliku yaka No hard feelings my cause ni kaliku yanka Kanzi ni kaliku pema Faya bataku wa king is pula kupena
Wote niggas hold up Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Hold up Mwezo kamba fafiki Kanzi OBO alichabe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Mwezo kamba fafeki OBO efe enze chambe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka
Kwa supupa wanzanu njemu na taila nzelu Nikalibo sila nikalimo mugemu Au ni wona ni matia haungulu yeo madala Ukapalelo waboni kuimela Rapu boy yani ukwisanga rinyolwa Ni vata ni opangali vizongi wa Mandela Kemu livala kulina ni junior sabala Manyimbo kupaka Onze emwa vina mahitu songu onze Wambunda wana sala Shara tumaniga mazarwati Iyeta chinja woy ni movement Yeah, Lego, King Sash
All the niggas hold up Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Hold up Mwezo kamba fafiki Kanzi OBO alichabe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba nazima Kanzi Jay Weezy akali kupema Mwezo kamba fafeki OBO efe enze chambe pa breaki Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka Gazi ni kaliku yaka Mwezo kamba kamba gazi ni kaliku yaka
Yeah Ladies and gentlemen A big shout out to my manager Don Juan 2Pin189 Lazarati BJ Lion
Zedwap.com